Bira, bira naniye. Izire, ikumiri wanje. Uranyura, uranyuzuza. Ulala, uri ntandaro y'ibyishimo byanjye. Njye mbona ubaruta, umanute, umanute, njye umanute.
Uri umwe bose urabarenze, urenze ifeza n'isahabu by'urahenze. Naho baza n'ibihenze urarenze, ufite ibanga wabakinze. Uririmba neza, ugenda neza, uvuga neza, utapa neza, useka neza, uteye neza. Na warambirwa kukureba, uri inike ntacyo nakuveba. Urampfureba wowe kote nambara, uranyuzura wowe mwari nemera. Kuva bitangira birangira, ni wowe kipe nemera, nkakunda ukuntu mpangira.
Uri intandaro y'ibyishimo byanjye. Njye mbona ubaruta, umanute, umanute, njye umanute.
Imico myiza ni karemano, kuva na kera sibyo wize ubu. Unguyaguye ungusha neza, ni neza, urasa n'uwahuye n'umutoza. Girl, nkunda ukuntu useka, urya abahinde n'abanyamerika. Na waguhiga reka reka, sinakureka namenye kuri marayika. Urampfureba wowe koti nambara, uranyuzura wowe mwari nemera. Kuva bitangira birangira, ni wowe kipe nemera, nkakunda ukuntu mpangira.
Uri intandaro y'ibyishimo byanjye. Njye mbona ubaruta, umanute, umanute, njye umanute. Uri intandaro y'ibyishimo byanjye.